Nachotaka kukueleza napokuwa nawe na sahau maneno ya kusema. Oh, you drive me crazy. Yeah, yeah, yeah.
Dole, nakubali wewe ni wa kipeke. Unanichanganya akili yangu. Oh, yeah. Boy, you make me wanna say, oh, 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 yeah, yeah.
When you smile, when you brighten up my days.
Oh, yeah.
A call from you, oh, and my mystery's all history. All my life, I've been searching for someone like you. Sasa nimeshakupata.
Yeah, yeah.
When you smile,
when you
brighten
smile.
Up my days.
Mimi nawe tuwe pamoja milele. Sijaona yoyote kama wewe. Oh no, so don't you dare walk away, yeah. No, 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 no.
Honey, ninataka kukonyesha kwamba mimi, yeah. Ndiyo ninafaa, yeah. Kuwa wako mpefi,
yeah. Kuna mwanamke miananipa kiwewe. Yani mchana kikoso usiku na jukumu mwenyewe. Sumu asipewe na mwanaume mwingine anatema. Kwa kweli naona ni vyema kuweka nanga mapema. Mtoto akitanga tasema wanga tena utapanga mengi. Na mpaka mapenzi vishe sanda bado wapendi. Machizi wanakutazama kwa macho ya wizi mama. Kama hizi sinamna sasquizi hizi ni njama. Na sizi kuhama ama bada moto masizi. Kama ndoto linijia leo na kuingilia. Una kipaji cha kukidhi mahitaji. Vumilia dogo mwenda wazim ni kama navokwambia nipe.
Napokuwa nawe, I don't ever want to leave. We're talking on the phone with you. Sitaki kuikata simu. Siku ikipita bila kukuona. Ni kama masika. Boy, you're my sunshine, sunshine.
When you smile, you brighten up my days.
Oh, oh, oh.
A call from you, oh, and my mystery's all. Searching for someone like you. Sasa nimesha kupata. When you smile,
when
you brighten up my days.
All my days.
A call from you and my misery's all history. All my life I've been searching for someone like you. Sasa nimesha kupata.
Napokuwa nawe,
I don't ever want to leave.
We're talking on the phone with you.
Sitaki kuikata simu. Siku ikipita bila kukuona. Ni kama masika. Boy, you're my sunshine, don't you know.
When you smile, you brighten up my days.
Ndiyo mpenzi.
A call from you, oh. And my misery's all history,
yeah.
Searching for someone like you. Sasa nimesha kupata.
Oh, yeah.